Honorable Adjudicator, teachers, and my fellow students, my name is Muhammad Abdul Karim, and I'm about to recite a poem to you entitled Mgeni. Mgeni kumpokea, kumbe ni kujitongea. Alipokuja siku ya kwanza, alipokewa vizuri. Alipokuja siku ya pili, hakupokewa vizuri. Mgeni kumpokea, kumbe ni kujitongea. Aish maze, civilian. Ikitwa ibambi. Let me do my thing. Sisters! Bam, 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 bam. Anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike. Chetule manzi, anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike. Chetule manzi, anapo kata tonight. Shaking her figure to left and to right. Mama and Tiwote nataka mfurai. Nataka mudance, ki experience. Yes, you look so romantic tonight. On that outfit, imekutai. So tule ramza basi baby. Check your quest like kama fiance. Tunga karibu niku onyeshe. Itoki undo niku kamate. Chini kwa chini tu sakate. From now pakaje outfit baby. Anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike. Chetule manzi, anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike. Just take a look the way she's moving. African sexy girl the way she dancing. Jesus, I niko excited. In a different day, yeah. Me wanna be there. Okay, rata eh. From the distance you look so sexy. Me nataka kuku touch. Unago shake. Unani make my mind go wow. So we don't na party until done. Baby girl, would you whine and go down? Cause you know many times me on the way you broken balls. Eat daddy dance floor. Chetule manzi, anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike. Chetule manzi, anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike.
Stop this nonsense! Madam, we are here on a drama festival. Si alikuwa anasema poem. Unapeleka mtoto kwa stage. We are here on serious matters. Finish! Stop this nonsense! Finish! Hii kazi isha hapa. Tuende mfanye homework. Finished!
Naona turaha rama tam tam. Basi dada wacha kuka. Amka ukatike. Unanijazu navyo kata. Bam 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 bam. Unavyo kata bila kuhata. Bam 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 bam. Ninabaki naona turaha rama tam tam. Basi dada wacha kuka. Amka ukatike. Chetule manzi, anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike. Chetule manzi, anapo come, anapo chase a drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda oki dance, cause you have a chance. Party ya, mkau katike.
Amka ukatike. I'm a cow cat, I'm a cow.